Uganda irwanyisiza nnyo ekirwadde ekyebigenge mu bbanga ery'emyaka emigiise nekiraga nti kaweefube yandikolerwa ddala okukisindiikiriza kive mu ggwanga. Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu egamba nti mwaka 2022 mwalimu abalwadde b'ebigenge abamanyiddwa 581 naye kati mwaka 2025 we guggwereddeko nga basigadde 203. Ku mikolo egy'ensi yonna egy'okujjukirirako obulwadde obwakafuba gattako ekigenge kikikoze omwana w'omuntu olwakuziddwa mu Anakatown Council mu bukiikakkono bwa Uganda, Beatrice Okero Akori eyakiikiridde minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti okukendeera kw'abantu okukwatibwa ekirwadde kino kivudde ku nteekateeka ya gavumenti yatuuma Leprosy Zero Roadmap 2022 okutuuka ku 2023. Wadde agamba nti kiri bwe kityo naye okusaasaana kw'obulwadde buno kugwanidde obutasaagirirwa kubanga awamu oluusi kusangibwa ne mu baana. Ku mubalo gw'abadde guvuga nti ebigenge biwonyezebwa naye ate okusomozebwa okw'amaanyi kuboola. Omusigire w'avunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti y'e Nwoya Dr. James Okero agamba nti disitulikiti y'e Nwoya bukyetandikibwawo bakafuna abantu abalina ebigenge 6, omu ku bo nga kati akyajjanjabwa mu Gulu Regional Referral Hospital.